This is an MUT Radio podcast.
Five, but right now, Spetsinkunzi Malanga, MC Crank all the way from Umlazi, K is holding it down. Ngitsanga imbizo bafethu azontshengisa ukuthi ubani yena azozazisa. Bafo.
Yeah, yeah.
How you feeling?
I'm good, fethu Crandon.
Ah, Crandon. Ngiyabona ushaya nezaza, you feeling fresh?
just here ready to drop some bars and
awe.
Awe as well.
I love that, so fethu. I love the energy ngithanda ukuthi ufike early fethu.
Yeah.
It shows commitment to the craft.
Fethu. Then when it comes to into esithanda njenge rap, we always make sure ukuthi arrive early ukuze ukwazi ukuprepare yonke into yabo, kufana noma kune event yabo, ngisho ngathi ubi line up washa wacima ukuthi if you are free pull up early yabo, like get along nabantu nazani grand so that whenever sekuqala whatever le nsuku inizele usu free and everything like goes smooth kanjalo.
Ngiyathanda mina fethu, that's nice. Abanye bakwazi ngosihle umfokandosi
fethu. Hayi mina nje igama lami nje kahle liqondile nje usihle wacele wena fethu.
Sure.
Ya ngisuka ngala eSouth Coast but ngiyila eMlazi kwamanje yabo.
Awe.
But nje ngumuntu wase South Coast mina kahle nje la eMlazi ngafika ngo 2005.
Yeah.
Yeah, ofich ngangihlala neuncle keke so until now go. Then ngaqala lento ye rap keke and stuff and then ngacena ngomuntu waseMlazi yabo.
Awe.
So basically nje ngomuntu wase South Coast but ke everywhere I go I represent uMlazi fethu. Yeah.
Shout out. Fethu. 2005 yafika eMlazi but 2006 la uqala khona you pick up the pen, you start writing. What's the inspiration?
Yeah, on 2006 fethu benginokulalela ingoma like there was this tear gas.
Oh yeah.
Khona le yathi another chance.
Ooh.
Yabo. So ngaqala from khona la ma radio lawa like ayifaka I cassette yabo. So nga like bukwazi ukurecorda kuyona and then uphinde uyidlale lonto yabo. So I recorded that song ngaze ngayibhala phansi yabo because I wanted to know the lyrics and stuff yabo and then ke bengivele ngumuntu obelalela u pro isikhathi esiningi so ofichi nje makuthiwa ngiba specific to your question yakho the inspiration yam fethu comes from u pro because music wakhe speaks about the hood, speaks about life and speaks about uyakwazi ukubhekisa nabantu then there so which is why ngagcina nami ngirepha ngalendlela ngirepha ngayo yabo because he was my inspiration fethu yabo.
Yeah. Iyiphi ingoma ka pro uthi as in when I heard the song ngangifuna ukubhala ke la
yabo ungaphela umoya sana.
Yeah.
As much as kwi iphume before lezi zinye but yabo ingaphela umoya sana.
Sure.
Like it made me understand ukuthi noma ngabe kuthi ufisa ukuba yini or ufisa ukwenza ini in life yabo.
Yeah.
Ungaphela umoya boy, uma usakhona nje fethu you can always do lento ufisa ukuyenza. So nje iyona into yang inspire kakhulu especially kule yangoma lethi ungaphela umoya sana because ikhuluma ngomuntu ozamayo from the hood from anywhere yabo ayikho specific ukuthi ikuba yabo but mayithi ungaphela umoya it says it like kukhona wonke umuntu who can listen mhlambe akwazi ukuthatha get along with the song.
Na ngiyithanda because manje so you're breaking it down njenge MC.
Yeah.
Ngiyayihlaka
ngiyichaza kanjalo khona izoba clean yabo because fethu ungabe uqamba manga mawuthi you are doing something and ayikho into yak inspire or ayikho into wayibona that made you ukuthi mhlawumbe uthi you want to try that yabo. Yeah, sometimes kuyenzeka ukuba italente yabo but if italent lakho lingenayo into eliyiguidayo it end up lili lingabonakala ukuthi liya ngalaphi but if kunento ekinspirishayo even if it's a movie or what noma yini nje eseceleni but ekwenza ukuthi ubhale because abanye abantu ba inspiration life yabo.
Yeah.
Umuntu I mean into engenza ukuthi ngibhale fethu it was life yabo blah 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 mina fethu I fell in love with hip hop when I had u pro and that was my first fethu.
Manje uqala nini like usamkhumbuli verse lakho lokuqala noma ingoma yokuqala nje wangena studio I keep
iqinisele imsulo nje lithi cha
asayikhumbuli
and futhi mangathiwa kune MC ekhumbula lokho. Hey fethu angazi ngingamenzela lo muntu fethu kodwa I doubt iproject yokuqala nje ngikhumbulayo but ingoma yokuqala I'd be lying fethu I'd be lying because iningi engayibhala ezinye ngay record ezinye zangaphuma, so I wouldn't know which one was first, yabo.
Yeah. No, gay. Yeah, it's under you've also worked with Abo Music Holic. Approach yourself on Abo XYs. Amakama Sinda is cutting someone Angelis.
Yeah, fetu. Ngathini nje fethu ngingasho ukuthi especially Music Holic yabo na XYs yabo abafethu besizwana nabo even before we fame yabo, even before ukuthi babe successful on music yabo.
Sure.
Bekwa bafethu nje sisizana nangezinto eziseceleni yabo a away from music. So besazana from then, and then ukusebenza kwami nabo like kwahlangana ngalo ndlela yabo of being brothers and stuff yabo. That's when we work on kwilokhuzana ingoma Understand Love yabo. La Music Holic seshaya khona i chorus yabo.
Yeah.
Si ketango no kwakuyimina noSimunqa, and then bese kubuye nake Music Holic of which Value XYs waye khona. So sagcina sisipana ngalo ndlela together yabo. And then ke I think bese ku grand kubona kuba uthu yabo yonke into si right. I was able ukuthi ngiphinde ngispani naye again yabo, because ngine project khona kona wonke ama digital platforms engiyisebenze nayo XYs yabo. He switch back to Ekasi yabo.
Yeah.
He spanning a How's It Media with XYs yabo. So ngispanning aba majita with a favor yokuthi siyazana vele even before yabo. Ukuze ngingadayisa into engekho kubantu yayizo
nje sure.
So sispanning ngale favor yokuthi vele kuyazwana like khona nokuba related kancane, but
izinto Oh no mdini ubukhona la
kodwa ke phela uyazi nawe fethu ukuthi like sificana la emhlabeni sonke, so umfowenu methu umfowenu mhlaphe nge reason azobe ichaza yabo, so si understand and then we push that brotherhood nje kuphela. So ukusibana kwami nabo nje fethu was basically from i brotherhood besinayo sisonke. Yeah,
it's hard to leo because mangabe ubabuka manje be push stuff sabo bephumelela izinto zabo sihamba ngendlela esihamba ngayo.
Sure.
Surely nakuwena uyaqhuqhuzeleka ukuthi yazini le nto le yiyona.
Mina my brother always believe ukuthi if you make it,
yeah,
and I'm next to you, which means I'm next.
Sure.
And kumele ngikujabulele wena so that ngizokwazi ukuthi ngibe next, because the more uba nalento yokuthi hey amajita sasilahla, hey amajita fethu aphumelela
sasalahla,
it's angathini ama levels of life yabo fethu. Mengase hlabhe nami kwenzeke anything ngithi ukukhuphuka kancane in a like ku music industry singaficana lapha phezulu, of which cishe kufana nemoto uyangidlula la ngizokufica phambili yabo, masificana hlabhe ngiyakcarrysha or uyangcarrysha then we carry on yabo.
Siyabambisana.
Fate.
Ibuyela laphana kwingoma Pro Kid ethi ungapheli
moya. Yabo like kanjalo, because uzoyizama manje iklule. Yabo khona into engangitshela abanye abantu ukuthi le nto yoku give up ku music or ukuyeka,
sure,
ngikuthathe ukuthi uyiluza yabo, because music ungawenza wenza yonke into dog. Everything ungaspana ube ne 9 to 5, but music uzokwazi ukwenza yabo.
Yeah.
And music ungaphumelela una 50. Ngaphemelela una 40. Angifuni ukwenza ama example ukuthi ubani but yabo like the more ubambelela fethu,
sure,
ithwe ungaphela umoya sana ngoku pushile
na iyo
fethu
iyo. Yazi ngiyathanda ngoba uveze nephuzu lokuthi umculo ungawashaya ngisho usuno 50.
Yeah.
While back besikhuluma ngokuthi indaba i-rap kuyiyona kuphela i-genre la kumele khona i-artist li-retire. Kwamanye gospel.
Yeah.
Kusakhona mama badala basadidile manje my time, but
exactly.
Masofika ku rap sithi hayi. Awalahle lamabhuzu manje.
I think ile part yemali dog engicabanga ukuthi thina sibuye siyilahle la e South Africa yabo.
Yeah.
Noma uyi artist but have something eceleni. Yabo, let's say mhlawumbe ne 9 to 5 ngenze example yabo.
Yeah, yeah.
And ngifuna ukwenza ama music video 5. E 9 to 5 yami izongisiza ukuthi ngishaye ama video la 5. Sure. Umuntu ozobe ngibuka uzobuka ukuthi hey this guy uphuma kwi company ethizi kan cha ngathini ukubekezela kwami ne plan yami ne budget yami ukuthi okay my plan is here, but umuzo umuzobuka umusic kuphela ungabhukwa uzotholana yabo, if ungakhipha imusic uzotholana yabo, and isikhathi esiningi umusic you don't get paid like now unless laphe kuyi performance yabo uyayithola lo mali le yabo, but isikhathi esiningi kuba i process ukuze uphinde uthole enye imali. So the time uhleli what are you doing, yabo have some business ube nento ezokwazi ukuthi ibheke I dream yakho
or what so
so that's when ama jita ke end up eseshiya phansi lento giving up ayi seyashibiza ayi sebhemi hunga ayi senza ukuthi it's because usena leya pressure leya ukuthi I didn't have anything vele ngifakela anything ephaketheni yabo iyona ke lento ibulalayo but ma uyikhehle liphantayo you can still do music man uthole uyingedle nje kodwa we are rap up
blind
kodwa uyingedle yabo so ngathini indlela esibuka ngayo ayifani
ayifani
so mabeyeka bona it's because they didn't have like the whole plan and into muyeka ngenze kuye ngoba umjayse iyekini
awe
ay Robert asa rap ay nami ngaye
shiya phansi
phela he was my inspiration lento kumele uyithande ngisho ingenze ngalendlela kumele kwenze ngayo yabo
sure
like clap out jets ay mina in 3 years in 4 years ay ngizobe sengigrand mangenze kangaloko it doesn't mean like leave it down yabo usangaqhubeka uphushe ngalendlela uphusha ngayo and ube moja njoba dingisho ukuthi 50 45 60 if usaphila dog music is
as long as
fits
as long as koningoma yakhe ngiyiphethe la mpupho la
sure
mhlamba ngazi ungathi kushabantu nje kancane ukuthi ingani before sidedele
iphupho lami it's more like lento sike sakhuluma ngayo ungaphela umoya
sasho
yabo fethu ngeqamba manga ngibhizi fethu nami ngiyazama ukungabi busy but ukuze ngiphile fethu I need to be busy yabo
yeah.
So ngiyafisa ukuba na full time ku music ngiyafisa ukuba na leyo full force ku music but ngiyastinga ispan futhi at the end of the day yabo so ngathi mhlawumbe whenever sengiphathe ngegrand senginento eyibusiness yabo ofitch kuyona ngifakela imali then I'll have full time when it comes to music so iphupho lami like nangindlela engalibhala ngayo when uXYZ engisendela yabo ama beats ethangikethe kuona yabo ngafika kule part yokuthi okay ngiyawuthanda umusic but I need to decide yabo ukuthi ngizowenza isikhathi singakanani and njoba ngikwenza manje ngizowusiza ngani mina ukuze ngikwazi ukuthi ngiye ku event ngibuye ku event ngemali yami yabo because sometimes we don't get paid because sisa underground yabo awu it's okay ngidinga into ezoyibhekha ukuze ngikwazi ukuthi ngipushe grand ngayo so ipopo lami it's basically talking about mina uCrank yabo ukuthi okay wena ke sikhipha into ke why asakuboni kuma event awusayenda wena ukuthi
it's into yakho
ipopo lami will tell you everything because that's where I break down ukuthi asivuke manje ipopo lami
hayi ke asikhale phezgo aba fits usobuya manje stay tuned do WhatsApp us 0681608832. Also call in 0319077194. Let's go this side. MC Crank at Ipupho Lami.
Pop Jams on MUT Radio. Pop Jams on MUT Radio. Pop Jams on MUT Radio.
Allegedly retired. And so many niggas are tired of stars and trying to come up off a rap beef, but I don't take it personal. I know how it go when you grumpy and have a need, and you start getting desperate and hella eager, and you telling your people you next to get it, but the shit you deliver is never leady, so you sniffing for smoke, hoping you can catch some fire, try to cook up a better living. Shit, I get it, I been there. Started a business, got me a business card, money getting up in there. For every email that I close with a kind regards, it's an invoice I'm getting clear. So get it clear, nigga, you and I are no part. You're not even a little near where I started at. I'm the lord of all love and all over. My last gosh, I've been all over. No love, your dream girls have been all over my dick. So married to the cloud chase. Ended up in divorce court, just court. Ngayon niyo na nung kagim nindan mo po, showin to me long dolo niyo ko. Kafu tating ba to mama eyes. No solace and we are no go loco. The onslaught of the source brought by the laws more than what y'all know. So I'm putting your law notice. Hit me the Lord, boys.
Since they saw me leave PH, got more BT, but they knew I'm a city. I almost tore my Achilles, I'm in it with Chinny. Been running the city like Grealish. I nullified all the critics. All these fucking Twitter commentators thought that this shit was a gimmick. It's crazy now. I am the one that they feeling is crazy, dog. I am the one that they mimic. I'm getting my lick back. Light up a candle for Keaton and they try to make the game seem bad. And then we brought the OGs back. On the stove, I'm Jesse Pinkman. We spin the game on his exits, make it do that 180 like a G-class. Swear to touchline, it's a wing back now. I I'm about to drop. Attempt to see after like buddy, your voice is gon' age good. Been on the stove for way too long. Better send the ghost and I'm the main cook. I'm dying spirit of a late bloomer. Shana flagger than a blade doomer. Punchline, nigga, young mula. Then get toss us where it's our rangua. Vittori Dubani, they separate us. Man, these fucking instigators. I almost thought that them niggas hate us. They in my DMs now seeking favors. Don't give a fuck if they underrate us. I am the one with the apparatus. I put Le Bob on the fucking radar. Now they need me. The game needs a fucking savior.
I'm a man.
You're listening to the Hip Hop Chamber on Saturdays from 3 to 5.
Kelwane wakena, dunga mangadi, nkwala lingwate, moye nangiko rat, lele spete le filiz. Ema kandi, ntugu zami, zopile mtaben, say pedile makinga, konketu kwala lingwate, pifong jielo mtap, shambuluge ngugube mwenzile, kuwe matungwane. Yazibe umbona jengo makelwane wako writing, yazibe umtembu, fige kwa mungjeli, kinga zako, zomdeni ni mshate wako, pretende ngati ya tweli, kini sobe nge nandawa, kaluzele matungwane. Na indaba, beguti jalo.
In the background is Duncan. It's in what years or no? 57 minutes after four. Hey, stories about fits. We're getting into the Lelingoma. Got MC Crank.
It seems iyagoloz iyanqaba but again so iphosa ukuhamba wesikhathi okwamanje siqhubeke ne-interview. If you just joined us, Spetsu MC Crank. Bafo
Foyitu.
Hey, Ncwezo bafo.
Ah, khuleka futhi ubuxhakaxhaka into ukukhuleka izinto esijwayele nje lezi. Kenze ukuthi uyafika nje futhi uthuthu. Hey, lento ayisenzeki
ngayo. Yonke into vele ibhecele.
Yeah, izinto ekumele uhlezi uprepared ngazo if uyi artist lezo. Uma ufika somewhere ingenzeki ngale ndlela uplanning ngayo.
Sure.
Have plan B, have plan C until ukwazi ukuexecute whatever for your time.
Ah, thank you. Futhi ngibonga ukunderstand, but before singene kulo 16, I just want to know ukuthi MC Crank uqhamukapi the igama.
Okay, okay. Yeah, ngiyathanda lo mbuzo wakho because manje ama chance amaningi ngiwathola ukuchaza lento.
Yeah, yeah.
U MC Crank dog, it's basically into esinayo sonke.
Awe.
Yabo. Kahle kahle I crank le igama lami kahle kahle yabo. Of which ngaphandle kwami nothing will move yabo.
Awe.
So I'm the crank of myself kahle kahle yabo. For me to do whatever lento engifuna ukuyenza.
Sure.
There's a crank inside me yabo engenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngimove into whatever that I want to do. Same thing as mhlawumbe mangilinganisa ngemoto yabo.
Sure.
Imoto iyayidinga engine yabo.
So
ku engine there's a crank yabo. Something needs to push something ukuze the other thing yenzeke yabo lona. So igama elithi crank ifethu liqhamuka kulo ukuthi I can do anything. Yabo if ngitshela ukuthi ngizokwazi ukuyenza because ngine crank inside me like even a bicycle bro ngeke uzuye phambili without you ukuthi usebenzise ishovu ukuthi le phambili
yabo.
So i crank iqhamuka lapho ukuthi mina mfethu I'm a terrible rapper.
Now let's get it senizwele bafethu, let's crank it up. Masizwe MC Crank to siphathelene, let's go.
Mbala lo 1 2 hey hey how yas bro, let me tell you lalela. Mina ngiyakhumbula most ibithi yangibamba kanti abazi bayangiphampa ngayibamba kuqala ngayijampa mina ngisayinkakha ngifakaza irap ngokuhlanya kumrap kubamba ngentamo ngidanga bali kule rap mina kakhanya kumnyama ngayibamba kumawa becathi ngiyaganga ngikhruga ngihaqa ngifakaza indoda ngile kruga limjojo kwiblock ngisosha mangiza ngonqoza ngugumba ngibamboza ngalokho ndondoza mina ngiyizwe ngitsizwe ngisabise kwalontshizi makuyintshitshiso uzophupha masijikisa uzophupha sebenzele ngibekezela igama ngizengaduka ngiloke ngishekezela ngiphephezela kuze kwasiza ukujula ngiloke ngifuna ukuyeka ngifuna ukuncenga umoya wami uhlubuleka ukuthi angibayeke buye ngikhumbule kumele ngibathele induku John Elfele empini 17 usafe muhlelikini nangakini excitino brabhiza masifika sejika bese strat makha underground ungakaveli Mr. Dwahla siyabangena siyabajaha sibadidile siyabatrap siyabashukumisa sibakhipha ngestaff kuluva sukuma ukukhuluma kudala bekuchukuluzi kuluva sukuma ukukhuluma kudala bekuchukuluzi nto sikhumbuza kugudluza ikati imali kuncela iskill kodwa khumbula prepare mase kuthatha ichance kill kada kulelo khona 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 uzodidisa umkhondo dakushone khona udida ubukhondo ukuthi ha let's get it.
Let's go, that's it,
let's
that's
get it,
it. Still going
ngikukhumbuza. Zwana ngikukhumbuza lalela buka zwana ngikukhumbuza uNkulunkulu estrato underground into sokhumbuza yonke lemchako obuloku iduduza thatha ijuice back ubanika iflow kwenombubhuhlu khwefa estrato qasha inhlanzi ugqiba igadi iduduza drafta amabhaza fika nesiphepho kwekho kuphephula baketula upoke ngamathambo bomagebhula mangathiwa bajike kwerap ngabaphendula bavezela ukuthi stela sakho lesibasithwebula wena osazama ukungithesta lovoqala itrouble ngikhaphuni vusa inyokilele isazokhafula uzama ukubeka istandard top ngama ngisise isikhafula yekugwaza ngabangani kangsi umtafula ngizenza uJesu ngifika nevesi ngivula amaBhayibheli verse after verse ufakaza umthole ngaphambili umrapho ngizela ngobuso uthola inxebe lingaphambili mele nazi ngomrapho ongayishaya ngefake got it lalela got it Exe sivuke manje phupho lami get ready get set asispane manje phupho lami makuvalwa amagates asivule manje phupho lami bengilele kakhulu ngikuphupha njalo phupho lami iphuthe lami gcine sengikhohle udinga amandla ami ngibi ami njengesosha kuze nawe ube moch ngibe wash mabe kumosh ngibuyele mabe kuforge ngibuyele mangikhohle uzongixolele phupho lami kusiyinhloso yami ukukushiya kulelo khona nami ngikhona ukuze ngilale ngidlile kumele ngivukele abamhlophe so angisasitholi isikhatsi sakhen sinkhumbula istrass somebody khenko keep umlilo bathi sithini manje hans lami Masikhumbula eKasla. Bathi sithini manje Hansla? basikhumbula igazi lami mina ngidlule bonke bebengivimbezela most ibengicindezela i-fake yama-friends nale y'kedi lozi ngibambezela stress sama-ex ungabi na-nex ngiloke ngikhathazeka ukuncenga ama-producer for a-track ngiloke ngivukuzeka ba-demand i-respect kanti abazi ukuthi asisetshenzelwe ngisabela ama-facts and akekho la zoncengo ngibulala amakhethe ngile wunge ikhandela amakhehla ngiflowa kanje khetha abamba nawe bayitha nawe phela manje kufika isikhathi sokukhipha ongaphakathi if ufeel like ngiyakweleta usuyasangana ngihlula bathakathi ngibambishisa ivutha ngaphakathi ngitsimbi yasejamali esejangela isoze yagobeka nkingana ngimonela uma ngisondela ingakho nganihlehlela inkomo ngiyayihlahlela iphifu ngidla ihlazi itshaza igazi dabukela abangazi abaxoxelwa abanye ababengazi inkinga ababengazi abatshenwanga ukuthi ngihamba nale ghost engaphakathi iyona esangafakazi gwinya lama-rap wahlafuna iphinde iphalasi ngivusa phakathi kwamathathu ngibhala ingoma epokayo nale vosi ebhudlayo iyona ehlala ingihlohla like ey boys I'm a problem I'll take your life like i-COVID like hora nehora ngighost oyigcina kwi-hora movie khona thi ukhona uzongithola khona ngiyithola uma kuvuka injobo injolobo uzoyizwa iloko ilokoza khonkotha clever mazu 7 isuke seyiphelele suka ngibangenele ngilekelele nginzalo kwathayela gcwala lesitayela subhayela i-brief ngiyakufrayela i-brief ngiyakufrayela Krenko, come on.
Krenko, come on. Hey, gang, hey.
Yeah.
Msusen, good mic. Msusen, he's a fool.
Yeah.
Now, that's how you kill the mic, Bafo. That's how you kill the mic. Fire.
Fence.
Bakuthola apha abantu ukuze bezozwa lobumnandi bese ngiqeda kubuzwa manje.
Ah, mina futhi ngikhona ku TikTok.
Awe
usecha nje uMC Crank noma uvela uye Google nje straight just Google MC Crank kuzovela nje TikTok account yami kuvela iFacebook kuvela this thing Instagram
sure
so nje uma wasecha uMC Crank nje on Google nje kuzovela yonke into osuyidinga ngami uyakwazi ukuthi umthole lapho even music now uyakwazi ukuthi uye to any digital platform oyisebenzisayo wena if we automatic ungaya khona and search MC Crank if ku Klappe Spotify and all other digital platforms search and your MC Crank my music is there my raps is not there ama raps ama aku TikTok amaningi
ngahle pula khona
exactly so if udinga music go deep ngalendlela yokuthi you want to listen to something ezokwakha you can go to Spotify and stuff but if you want to watch something pause and stuff follow me on TikTok
bafethu EP shona khona
iEP enginayo fethu ishona khona which is coming very soon but angifuni ukubeka ama dates fethu cause iyashaya lo nto and isishaya nama artists amakhudlwana manje
ubona
ukuthi umuntu ufike wakhipha idate mase kuzophuma ingaphuma iproject yabo but ngisipana kwishona khona fethu and ishona khona ineyingoma ehlukene wena fethu of which it's basic like basically ngikhuluma ngokuthi ishona khona yabo
bangene
yeah in anything iphetho sokuyifisa in life yabo you can shona khona yabo tithwaye le iphi ngiqambezi shona khona but discuss life and futhi ikasi rap inside
athi na ma feature khona ungasidedelela wona
ama feature phetho angifuni ukuqambela amanga ma brother due to i budget ngizoyibeka kanjalo respecting i indlela amajita spana ngayo yabo I wanted to do ama features as serious yabo but according to capital now that ngichaza ukuthi sometimes you need to save money to do into office ukwenza yabo
sure
so kuyona ishona khona ngizobe ngispana nabantu abalocal nje of which I can't be 100% sure ukuthi kuzobe kubani obani but currently ngine ingoma ezi 5 engiyisebenze ngedwa of which ngihappy ngazo so ngishoda ngalezo ingoma I think 2 or 3 and then izobe isi right because I wanted to be ibe EP
Danko.
Fethu.
Ani swele ke bafethu, hambani nobheka MC Crank lapha na Google. Go check him out ukhona ku TikTok yahlephula. If you liked what you heard today, obviously na TikTok ngeke bazoze bakuphuca ifoni kuthiwa letha la wena. Ngiyakutshela. But ke sibonga kakhulu to those who tuned in. We Hip Hop Chamber right here on MET Radio. Sisi vala kanje na bafethu sithi Danko sibonge kakhulu. Na next Saturday so be see khona from 3 to 5. So from me, Ukhala Qwabe aka Mkonde Bomvu Manyathela ngeyinalidi Bosop Bomhlabu Zotshope. God, this is me signing out. I'll see you around. Awe. But nganishino to nganishiano a reset residual self image.
This is an MUT Radio podcast.